玩具，哇，一个狂骨，
You're the one and only mom and I'm the one man army with some nyama ilo nyamani maninja na kuita mwami
We ni soldier
I told ya na sio wongo na kumbuga zile haso zambea mbaga nyamongo Nilitupa harakati nikazama mbuda hati kukupata sio zaribu
Na sio bahati
Wobei li wapa nyodo wa masaki siku wapa shobo nikapiga ndefu Kwa nansi mtoto wa kigo go Brema na mami Kuna majirani wanakuita Mama Ivani
Nakuita
Wangu wovani
Lakini baby
Do you see what I see? I see the honeymoon in love I love them beautiful sea Kweli mepagawa Baby unapiga kasia kama huko jangalawa Mwenye siri yaki Wachinje barini mikabla
Sijabale
Nile utauta kwa na mimi We some charuko, some chefuko, some chefuko Sio mlupo, some dundiko
We ni ndembe ndembe
Kanga moko
That's why
Kwenda kingogo wala boko Kwenda morogo wala koko Nkuja kushoto tongo inaijaza
Wako nimeko wateja Kama kilevi kikali webombe Umenilevya Tunaishi kisonja Sonja kikumbana na hali ya umane Tunajili waza Satweni kukwangu
Tufunge pingu baby kanisani Tuwarizishe wazazi nyumbani Tule kiabu kibiri ya mini Mimi ni waku milele ni amini You're the mom of my son and I'm proud of you And I'm like Let's jigi mavuu nikikuitaji yao yao Na fry huna maringo kidume na jidai Na chapa kama mandingo Yo ninja na tambana lami la kwa kebeke ya zikabi cheze anzishe tsunami
Nana wivu
Kama demu wa kidigo ni mpake majivu kantangaze ni kone mzigo
Na haso naya na fight
Nani atatupige tobo watoto wa chezi mbali Unga ni robo kumwaga ndani so mchezo Mulize hugo pampasi mepanda bei
Na madogo anakata go go
Kwa kwenye kuwateja tenga Kama kilevi kikali webombe umenilevya Tunaishi kisoja Soja kikumbana na hali ya umane Tunajiliwaza Satwe mingu kwa mgu
Tufunge pingu baby kanisani Tuwarizishe wazazi nyumbani Tule kiabu kibiri ya mini Mimi ni wako milele ni amini
Tongo records for records
Got my main man Joke Master Oi
Satwe ni kukwangu Hey ya, tu wanju
Mimi ni wako milele ni amini Mimi ni wako milele ni amini